leta mitungi mpaka asubuhi na kunywa siyumbi. Basi wete leta mitungi mpaka asubuhi na kunywa siyumbi. Nipe mimi pia na mako chali, usijali nje mekamna gari. Umbe na timka basi njoo uone, kwata kwata mpaka tile hindi mone. Mambo yako bobo kila kitu bonda mukige mukige. Katuli juu chini mwendo shikige shikige. Bifcha yuko na wopa kwenye viwanja zilowezi nikosa. Nasema ah ah yeah. Ah yeah, 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 yeah. Champagne again, counter ni mekria ni kosa fish na den. Gondosha champagne again, counter ni mekria ni kosa fish na den. Watoto mipandisha more, izi ni ozeto tukikuzi wisode. Hapa ni tunki badala ya tunki, siku mtima bize tulasaga milungi. Mwondo wakushoto big G na soda, na itaji tunu woka nimesha weka order. Angushe lo papa ibigo, tunki harishi zimecha kwenye store. Nasema ah ah yeah, ah yeah 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 yeah, yeah.
Kwenye panya mtoto mbosi wenye mbona watoto wapaka.